sits in your home, followed by a pain labor just because of me. Why should I betray you? I got into trouble, sneaking out of church. You came by my side, you showed me the way. Gosh, mom, really you are my saint. If it were not for you, I could be somewhere crying. Mother, you're the best, and I do adore your love. For those who hate you, me, I love you most. Peace or rest, mother, you're the best. I wanna come to your place to come and get your blessing. Back to the trio, back to the trio, back to the trio.
Mama, acha mi mama. Mami chine much ko magole mocho me mama. Kigone so manego ngetirege si cheche. Agone tingo lio tapti over. Noto kitolo engo la go gap tiptugoni. Agengo mengo la go gapiri no. Konga tigego ngasis ago chirongo kilo suje over. Murotai murot gata mgo chezo kitio. Kia ichu tugul agobo inyewe mama. Rani gimaige mwangole kongoi. Kongoi, kongoi we mama.
Mama nakupenda chochote utasema mimi nitafuata. Ombi langu sasa kwa kila vijana, wapende mama wenu, baraka mtapata. Wakiwa na furaha miaka inazidi, kama wasemavyo uchungu wa mwana amzuae ni mzazi.
Trends Entertainment behind the mic, Vincent and Caleb. Kama vile mnajua kweli, kusema kweli, mama aliweza kuokoa, aliweza kuwaza, akawanyonyesha bila shida yote, niposa tuko hai. Akatupea amani na Mungu, ayote katika Biblia. Mkumbukeni Ana, alifanya ayote. Alionyesha upendo wake kwa mwanake Samueli, naye Sarahe kwa mwanake Isaka. Yote ni upendo wa mwana. Mama aliyekuwa akipeleka mwanake kwenda kuzikwa alilia sana na Yesu kwa uchungu na huruma za mama, machozi yake akamfufua, akamweka hai. Hallelujah.